Jela Jela Origino.
Mina 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 damu.
Mina damu awana shukani.
Mina 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 damu.
Mina damu awana shukani.
Shukani shukani shukani.
Walikula ya mbuzi wameota mapembe.
Sasa wanaanza kulie.
FM Production Yemoko.